when bala badu. Way young free king desa. I see you. Have mercy on me, Lord.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Star Press, na mujomba.
Mutima ubaba kaleza ni kamboka pwanyika. Mati pulesheni, mumuto confusion. Mumakala congestioni, mananiliza no vendana. Vachikondi ni nara papa manjelele. I can't believe I am in love again. I'm in love again. Uyu sasa niliza na futa.
Ufwa, chaisa na musala pa kunyanta. Chilavu sivya cha zenzenta. Champila malavu mpaka zenta. Changa kumu timelo cha ufienta. Niburufo lavu nyo champenta. Nilisikinga kufwa na lavu afyensha. Kane nangu muti kalanwa.
I can't believe I am in love again. I'm in love again.
Uyu sasa niliza na futi.
I'm in love again.
Pati iriskiri wethi.
Oh yeah. Tenda iwe, kala kwa jento iwe. Ni mapisi hai, bana kwa nyabai. Ya konze hai, bali nto babaya.
Kukusangwa muravu na futi nilisi kingi bati nara kupeda se.
Mapisi
hai,
ya konze hai, bali nto babaya.
Kukusangwa muravu nilisi kingi bati nara kupeda. Because ningute mwisha yuwae moro gonja se. Show ni maro ni mundu wandi na kuchwe baba tuo putafuro ndoni zindi.